huyu najikuna kuna. Nukuliza nini unasema?
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bamboo.
You know who it is.
DJ Ellie.
Mama, you should know I've been on a mission. I pull up, take her to Ibiza. Mama, you should know man's on a mission. I pull up, take her to Ibiza.
DJ Ellie.
Cosa de familia no la tiene que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá.
Tiene una vila en fupa, una vioca ya.
Kaboom, bang, bang.
DJ Ellie.
Yule headmaster, karibu darasa.
Pini nyengile ya kuoba baisha man AF.
DJ Ellie, the scratch wizard.
Ellie, the scratch wizard.
Something playing at the back,
Spice Diana.
DJ Ellie Entertainment.
T-t-t-t-t.
Cause I'm back. Ubira kasimu after party. Sitaki mawazo singi. Ubira kasimu. Ubira kasimu after party. Sitaki mawazo singi. Ubira kasimu after tap tap tap. Ubira kasimu after party. Sitaki mawazo singi.
Something playing at the button.
Spice Diana.
Shida.
Shida.
Titi titi.
Kasa kwa. Ubira kasimu after party. Sitaki mawazo sinilete.
Today ni Friday. Nipati ya your body.
Trina we police bila we siwezi cop there. Wendo ufanya mina imba bila top. Then I scare kuingia kiatu yako bila sock. So get down to business. Usare matox.
Baby mwapatizo togunywa ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Unajua kulegeza, ukibembeleza. Jalu naniweza, kwa tebo luna meza. Lubricate na telezo.
Bampa kubampa, motima kumotima. Ubachira, ubachira. Ubikola, ubalina.
Baby, wapo tuzo togunywa. Ngoro mpone nyonta.
Ubisana.
Maybe let's make some time. I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 today.
Ubisana.
Mkuje, yeah. Sawa, sawa. Isa inge tutoko wax kama kawa.
Kate Gray. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Yeah. Girl, don't just fantasize. Yeah. Light up and free your mind.
At the county bend, you know I don't need any up.
DJ Ellie.
County bend, you know I don't need any Kauni bendi unajua ni nani beast up. Na lepa zao deadly uko unajua sina exist ata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni daddy ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Sajari ya utona ma mistakes.
Inaitua sajari.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So inyanganya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right, yeah. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick your kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Spell zangu ni medley, nashu wanga mdeadly. Marapon on a movie, nashu wanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message sawa, zina ziko MP. Nashu wanga mzika, kirato, geuza flow. Misho mwezi kuna teve, but at least kuna dong. Mama zote watanika kuni disi tabo. Nambia nani ame kupea this many hits in a row, row, row. Dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe. Just
business plan. Yeah, mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Bae mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga hustle. Lines tu sinakujo utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night iku true ati kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua sote night this.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life, so live your life. Oh, oh, fire.
Go, 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 go. Go, go.
Another man food is another man food is
GA.
Another man food. Another man food is another man pump pump. Another man food is another man poison.
Go, yeah. Monkey no fine, but in my mouth like I am.
Go,
oh yeah. Sure you want come calculating my money.
Go,
oh yeah. You want to dance, oh, you want to shake, oh,
oh yeah.
Go, God bless you, bless you,
oh yeah.
Chop the rice and banana,
oh yeah.
I go do my best, oh yeah. Chop the what you want, banga. Party don't start, oh. Shallow got enough for the batata. Slim daddy, I love my life, I love my life, I love my life. Yeah, yeah, yeah. I'm out of la jaye.
Go, go.
Rihanna make you roll with so.
Yeah, go, go.
Do your own, make a do my own.
Go, go.
Them mama, them papa. All of them want to come. You know that I'm a biggie man,
yeah.
Kick harder than Jackie Chan,
yeah.
My money coming, biggie bands,
yeah.
Number one in your area. Sule, Sule, yeah. Don't play with me because your caro is my sister. Go, 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 show you.
Go, go,
go,
go,
show you. Now hear this.
Go, go, go,
go.
Professional, but go handle the way you take me to the end. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, I'll give you baby cargo. Kidogo changu na chango, ongeza njonjo madokido. My sherry koko, baba didi ni penyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. My sherry koko, baba didi ni penyoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwanoto. Paranawe, Paranawe. I want to see you dance. Paranawe, Paranawe.
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Paranawe,
I like the way you dance.
Paranawe,
go.
Paranawe,
mando. Hivi unasokota, jicho lako lege lege linadondoka.
Nakuuliza,
hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza,
pretty girl, nasty. Nitasema story nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa pasi. Sura mbaya kawa yake make up. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Kiembe, uwe mororo. Kama huna shepu vangi dodoro. If you want my heart, oh, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako. Ongeza njonjo madoido. Mashiri koko, kopari tingi pejo to. Yungo ituange koko to.
Konde boy
Ndusu Chuku chuku ni sasa mole. Mina nyinginia Komarati ni popowe.
On the beat
Kiruchu Naipete na baba ni uwe. Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe. Mapenzi yetu ya mimi na wewe tu. Usisikize watu wananongwa mbaya.
Sinifanyiki tunaboksi.
usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Oh, oh, ukenda zako minta nyongonyea.
Achaliza, mimi unapenda vya giza giza, kama ujanizowe.
Achati waliza,
wana raha ya kuingiza, ujue inapotokea. Unapenda vekiza giza kama ujanizoea.
Achati walizame.
Mama unafanya tembo, kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha kitonga. Penye dhiki na shuruba, pike kono ulinikumbata. Piki piki upande uba, popote lipo kanifuata. Penye bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea. Oh, 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 oh. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Oh, oh, ah. Ukitaka tena tutaendelea.
Achali zambi.
Unapenda vya giza giza kama ujanizo, eh.
Achali zambi.
Unapenda vya giza giza kama
Ella tiene medida brazuca, esa mami es una G.
She got hips, I got a grip for a lot of ass. Don't need to have more, I know it's sweet, I like that. I got word that is when Willis drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word of what you heard from when I came around. You get it fresh, you hit this work right when you come in town. Need you right here. Know you the queen of giving ideas. Know my new friends don't bring the hype here. Know you got problems, but it's not fair.
Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy el mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
Más te vale no romper la muerta.
Teque, 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 teque. Ni un amigo nuevo en una haría.
Magic's anger on the beat.
Ladies and Makorina kiwa jaba. Kukumanga weni kutaga. Ladies and Makorina. Ladies and Makorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tali lamba.
Nine kus kama saba mora. Natu pajoka sita na ma. Makata shanka tiswa koja. Makorina wena za kishada. Kidole mkori na wenuza kishada.
Kaina washa na chapa micharaz. Kauna daro kunyuma anza mwanzo. Kauna osha vyombo za mitambo. Juu ya kutu na teka mto iyo kambo. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja meni kazi ya ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapu nyetu ni fozalu sijikune ndugu. Kei wezi pia uneza najisi makuku. Kaka usishuku, nanuki ya nduku. Duf duf neza zama ndani otero. Duf duf na kutena chapa mapero. Shuk adi izo nyaru makero. Kani uwa. Ladies and Makorina kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku ere lolo tari lamba.
Money is my chocolate. Me I need no budget. I smell like all this money cake. And I work hard so I got no regret. Nipeni dili masera. Ukini kosa home. Na kikutwe molea. Work on your thing, don't stop. Yeah, you better work and get it on top. Boy, you gotta sweat before you can chop. And you better know you a winner before you get it to a billion. Money come, money go. Money come, money go. Another one. Money come, money go. Money come, money go. No mana nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Una nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
No mana nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Una nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Shimmy, shimmy, yeah, it was a green light. When the money goes, we gon' turn right. Nipende tenda lama cause I work hard. Kusa ukana kana. Shimmy, shimmy, yeah, it was a green light. When the money goes, we gon' turn right. Spending is a habit cause I work hard. Kufuti kana kana. I'll never go broke.
Money come, money go. Another one. Money come, money go. Money come, money go. No mana nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Una nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
No mana nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Una nazichanga.
Changa.
Nazichanga.
Changa, changa.
Warned you about this DJ. Your mama approves of him, and your sister is dating him. It's DJ E.
Yeah.
if everybody wanna take. Fine, fine girls want to give one K. Talking loud want to follow one day. Onion booty want to make one K. Oh yeah, totori me one time, talk. Totori me two times, talk. Totori me three times, talk. Totori me four times, talk. Oh yeah, totori me one time, talk. Totori me two times, talk. Totori me three times, talk. Totori me four times, talk.
Get a reason to even my keys. You've been in me before the deal, man. I started kissing. Thought I'll never change. You refuse to listen. You gotta love me for who I am. Should you be seen? Fuck me on you, but you rock out to give you contact. But I come, come, go back in your broke out. Freaking the frog, drop my core for me, so tough. Got it, come, go, come, so come, holy look on. But let you do the gun, shit, I be chilling gun. For me, need throw to Bobby, make me the gun. Was it still a gun, but quiet, I got really gun. Jump out of city, kick out, get those guys silly love. But quiet, Jeb, you do me, I like that sweat, sweat. Cause I let your love be total, shit's next step. Look better, wanna be Mario, my friend, bet. To my family, to back when I switch my jam, bet.
Nobody wanna keep, everybody wanna take. Fine, fine, girls want to get one K. Talking loud, want to follow one K. Onion, only want to make one K. Oh yeah, God, God, he me one time.
Na baki ndane kwa ndane.
Hey, una step na te inakam. Una left na fia anakam. Konga sana te itakam. Na ataki kuja busta kisabe gonga. Gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi nyonyuki gonga. Gonga, gonga. Sabo jani piandom kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamane. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Na baki ndane kwa ndane. Ate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Ate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa vo itisha. Tukiwashe tukichatisha. Uguza tezi itisha. Mebisha unanimaliza. Kusha rungu lonchizishe. Napenda umbo nda kufurisha. Mezi tisa endo pimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamane. Tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Na baki ndane kwa ndane. Ate Kwandane, na baki ndane, kwandane, ati Kwandane, na baki ndane, kwandane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu.
DJ half rocky. Yo, yo, see that girl, the dog. Yeah, yo, me ready. And this a girl a hold up me head. She a bubble and a mash up me head. Fear a girl a would a pop out the leg. When you turn in that wave, back up the leg. I make you a girl and suffer. Healthy body trade from Africa. Harvey goes back to Gambia. Like Nigeria, Jamaica.
Keep on whining like that. Keep on bubbling like that. Keep on whining. You go get what you deserve, girl. Keep on whining like that. But you can't die waiting like that. Keep on whining. You go get what you deserve.
Let me get them.
You are not communicate, mama. Go down and pick up the pace, mama. I like the way you say shit, mama. Put that thing on rotate, mama. Baby, put me in my place, mama. You know I go fly for your case, mama. Baby, go down with the pace, mama. Take it easy. Girl, come and please me. Cool it down, down, down. Go down. Cool it down, down, down. Go down. Take it easy. Baby, girl, come and please me. Cool it down, 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 go down.
Like a ball, make me think get so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop none at all.
Hey,
tell your body good on it and mad me.
Hey,
fit for me, watch it up on me.
Hey,
you suck me so tight, it a grab me.
Hey,
anything me say you do it gladly.
You pin down a builder. You pin down a builder. You pin down a builder. You pin down a builder.
Ingina ni goro ala fakuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondogo, chongo. Na mboko, mpaka usoko. Tima kiwa kampwa na stone proper. Lapo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa. Pale down, pale down, kudundosa.
Wenye wejibe, banga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye uicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire, ni dangerous, miudai, miudai, miudai. You can down, I bend, I find you, I feel like a bitch. You're on mute, die, mute, die, mute. You can down, I bend, 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 you can down, I bend.
Niko kitali yo shamba na chuna mboka. 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 Lege chaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayingu na ring. Nazituna kama chengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuzangu za mboka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaga kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
mboma. Penye uwe kibanga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uwe cheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire ni dangerous miudai miudai miupenda. You pin down, I bend, I find you, I feel like my bitch. You're on mute, die, mute, die, mute. Pin down, I bend, you pin down, I bend, you pin down, I bend, I bend.
They call me Big L.A. Big Silly, big money, big really. When I'm sliding in the mall and you hear me, I be slicing with these balls so you feel me. Let me rip it up for cuz in the back. Let me flip it, get a buzz in your hat. I'ma tell you how to cause an attack. Timberland ladies love on the track. Love to get the ice pop champagne. Don't forget I used to ride on the train. When I bump the ride, call my name. Go crazy in the mall with James. Don't cat not ill like me. Bring the women in the jail for free. Let me tell you girl, don't try me. You better have ID cause
we be up in the club. We be both in the back when we be in.
DJ Ely Entertainment.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Nega swaga ila high kit. Yoku si piggy fake, you tokuta na ba fake.
Yeah, we good, your brother. Akatama ee mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu pai. Naganyama sishobo kia tango maziki buma. Still sassy spendi mazoya talking chicken no chuna. Baby, what's your name? Uja uyu mweke nasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto enye darasa. Unguza self into kukacha.
Watoto na pombe. Toto na pombe. Toto na pombe. Nilichopata ni watoto na pombe. Toto na pombe. Pombe. Toto na pombe.
Wananita sultano kugeto. Njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu, tavuta chini. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivu. Ah, nono umevamini. Ah, nono umevamini. Ah, nono umevamini. Shinda ukivu. Chin chin, ah, no no umevamini. Na unashinda ukivu tavuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ae. Manze ni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na
vileo. Kuja uyu mweke nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number.
Taking the Caribbean hits to another level. The level.
Uza self in takukachi.
DJ Ely Entertainment.
Marathi ya moyo ya mekwisha.
my eyes never see. But now God over everything. So many things when life don't teach me. Every morning when I wake up, I'm on a totally thank God. He did bless me even when I know the try. When I know the try. Again and dead, I won't do no man. Again, we're Kobe Row, we're Runa. Oh, solo boob, we're Runa Rocko Man. Again, I can't wear, we're Runa. Again, I tell that we're Runa Rocko Man. Again, we're Kobe Row, we're Runa. Oh, solo boob, we're Runa Rocko Man.
Sima sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama doremi, 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 doremi. Easy kama doremi, 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 doremi. Ah, eh, E-O-U. Bido waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa lupi. Nsi akanipea panu ati nioshe staff room. Jaribu vile utaeza poro si dozi mapema. Alafu after mechi useke kitong kwa meza. Kecha ni mabati basi kelele sitaki. Fimbo jo mzito ata itushie kwa kagi. Vile ngome na chuna wacha isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila sauna. Kani kanji misi na simta kuteka tuna luga. Kani sura we huna jo misi jali nda kukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja nda kuingiza tana diro. Brida utero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza big stingo. Chiva sana hapa utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama doremi, 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 doremi. Easy kama doremi, 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 doremi.
Nilianza kudinya na nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia jetli, pigia takichambana. Pigia jetli, pigia takichambana. Mwambie leo tuna mbogi yako rock, rock, rock. Pigia jetli, pigia takichambana. Pigia jetli, pigia takichambana. Pigia jetli, pigia takichambana. Pigia jetli, pigia takichambana. Mwambie leo tuna mbogi yako rock, rock, rock.
Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Tell me, know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Who you are ramp with? On a game. Anytime you're ready, girl. So the name.
The place get wet like in a rain. And I make you feel high like on a plane. You say I saw the love, the act. Baseline sweet and I touch his back. Dancing, she love to that. Girl, go the chat. Come wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back, girl. Girl, your body hotter than a sundown. You make me turn up
pat attention. You pretty like the melodies in a me song. Pussy cooking when your mother kid, you make your body drop.
Girl, any problem you got, I woulda fix it. And when you dance to me song, it on a big hit.
Bubble up like a drum on a beat. Get your tight like a secret.
So you feel wine till you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back. If you broke off your back. Broke off your back. Broke off your, broke off your, broke off your back.
Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. So broke off your back. Broke off your back.
Long time me want a man like you, fi come revel me R R. Jump on the bike, make you vroom vroom vroom, make you carry me go far far. Baby, me want ride pon it, me want ride pon it. Long time me want a man like you, fi come revel me R R.
When you jump on the bike and a dilly dally, your pretty body initially make you win the Grammy. Your body hot, you no shrivel like me granny. So. Rock down, anybody, yeah. Me say me love when I ride the bike. And a boom, 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 at the style me like. With your pretty little smile where you blind the light. You are the wifey type, so tell me what you want.
Long time me want a man like you. Fick on revel me R-R.
Rev it out.
Jump on the bike, make you vroom, vroom, vroom. Make you carry me go far, far. Baby, me want ride pon it.
And where you want?
Me want ride pon it. Long time me want a man like you. Fick on revel me
is a rough rider, so me go get one. No time, they break me no press pan. Me is a fast rider, but me take long. Twice the journey from the grill to Senton. When I jump on the Kawasaki,
can you take time please?
No matter ask me, the way you me rep out your RR. I better never buck a rider, but better than me. So tell me what you want.
Long time me want a man like you. Fick on revel me RR.
Rev it out.
Jump on the bike, make you vroom vroom vroom. Make you carry me go far far. Baby, me want ride pon it.
Daily Entertainment.
Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sick when you back up, back up. Wine and go down, then you back up, back up. Back up, hard drive, back up, back up. Wine go down, don't tell me no. No fast start when you hear the dance go. Bend up, sing for me sit up. Keep it long low, tell me tell you something, get up. Hey girl, touch the ground, then you back up, back up. Me love sick when you back up, back up. Yeah. Line and go down, then you back up, back up. Back up, hard drive, back up, back
like
up.
Like a hard drive, so me back it and store it, yeah. Store it. Pretty from back, you adore it, so bore it. When me cock it up, me a bounce, man, you ready, man, a flow like clicker when you bore it. You say me body look good like when you crossroads, yeah. See your pussy na me belly, money at the passport. Yeah. Back pain, watch your body jar jump like a toad. Drive me out, that shit in a smoke mode. When you see me cocky up, take. Toffee fuck at the next thing me learn after the alphabet. Body tie me like crochet. Stop it like that when me body
stop the spinning and me whole Russian roulette.
Him love when me
Only you make me spontaneous. You make me feel courageous like a boom. Una nifanya niwe generous. Waka 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 waka.
Una nifanya sini, una nifanya ride. Tema exo fancy, kobe jikuni buy me. Nina jeni ya, madi mwana ni time. Nito into you, nani yako kama line.
Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka do, alaka laka do do do. Alaka laka you, alaka laka you, you, you.
Nimekuvisha bwana, nimekuteka mwana, unafeti kwa lava, nipale washa sana. Nipe mama, tujenge kiwanda, nitoe bombe zote yake wani ya kitanga. Ninajua kwamba wana concentrate, nitakuwacha babu negotiate, wako wanangoja sana kufinishate. Lengo lao kubwa ni kupenetrate, kuje ni kubebe mgongoni. Madia, ucheze michezo ya utotoni. Madia, kwa furanda za mambo machoni.
Now hear this.
Yeah.
Kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch akundisha kufish kwa nipepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu bomba umbabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaibi na vimbia. Kanyaga uzushi, kanyaga mashemu fake, kanyaga nuksi, kanyaga udada de, kanyaga mawifi, kanyaga makama ex, kanyaga mikosi, kanyaga oya, kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga
kama unalicheza zangu
kanyaga kanyaga
wale wakunda wataku
kanyaga kanyaga
yetu kitaku taku
kanyaga kanyaga
wajue hizi namba chako
in the morning, man, I did buy you side for me. Make you fall for me.
Oh yeah, choro, 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 choro.
You won't keep it.
DJ Ellie Entertainment.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya. Kiuchokozi, ukini gusa gusa mie haya. Watu mtoko, mihogo bichi koko. Nideke za kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, 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 aibu.
Nawaza imekwaje nimetumbukia, kina kirefu mbele sioni. Sholove chumbani umentunukia, oni bele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo, wako fala, oyoyo, sina sera, oyoyo, kesho shela. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, 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 aibu.
Al-Qaeda, nimelipuka kama bomb. Al-Qaeda, samahani mkikubwa. Al-Qaeda, takupiga konde boy. Al-Qaeda, Al-Qaeda, nanukia kakolo, nivute kamando. Mini yule king of law, call me commando.
Anzi ni kuimba tona kumeku.
Jana nandikalia kuna aibu, anaogopa sana sipate aibu. Naomba hii mfikie ata chibu na wote wajue kuna jitu. Kuna watu wenye roho mbaya, awapendi yona ukipenya.
Anabisha kilado, hata wani nyongeko. Mimi ndo the king of flow and they know.
Kwenye mikandao nipo tu kila sehem. Vijijini na matauni kila sehem. Radio TV niko pia kwenye system. Gangali kama root na stem.
Al-Qaeda,
nimelipuka kama bomb.
Al-Qaeda,
samahani mkikubwa.
Al-Qaeda,
takupiga konde boy.
Al-Qaeda,
Al-Qaeda, najiamini dume. Al-Qaeda, Al-Qaeda, na kama wili dume. Al-Qaeda, jibu. Kama kuna dume naomba ni jibu. Usifanye tabia za kia ibu. Huyu ni Willy Bonzo, Mr. Ibubu. Just in case ulijisaulisha. Unajaribu funga njia zangu za Afrika. Unasahau wewe sio sio Mungu Baba. Umekoma plan A, niko plan B. Mungu amefungua njia hata na Cardi B.
Kuna Rihanna na na, my Rihanna na na, hey, Al-Qaeda,
nimelipuka kama bomb.
Al-Qaeda,
samahani mkikubwa.
Al-Qaeda,
takupiga kwenye boy.
Al-Qaeda, Al-Qaeda,
nimelipuka kama bomb.
Al-Qaeda,
samahani mkikubwa.
Al-Qaeda,
takupiga kwenye boy.
Al-Qaeda,
Al-Qaeda, najiamini dume. Al-Qaeda, Al-Qaeda, na kama wali dume. Al-Qaeda.
Skiza, ayo elimu ya mjini ndo imenitoa kwenye bench na game. Na lisa kata kavita vini well. Sina nyendo za pupa kuhaso nisho graduate. I'm the man tena super kwa kuchaka chua cash. Good time kila siku wena nyingi ziko bank. Balance kama mangazini vuki the rank. Kogo pana kushoboka sona kujitia dough. So kifara kwa mamito kisimamia show. Homeboy, gumisa nini ujaja ku back door. Of course shedda the shedda zeja ku make show. Na pojaribu nikiferi ujue na plan B. Na plan B sha chunga mila ni pipi mpaka DB. Seke ftisa mia tisa tisina tisa. Makolo wapaki wow tu. Manyoka kibisa miso mjinga kabisa. Na exposure ya maisha can push. Push ila kukuta na sitasha kwani.
Kwa nani ya tufanani nao. Kambali zetu wanazwa tuzijui zao. Story zetu wanatu wako dada zao. Na wawo wanasuma kwenye mitandao. Oh 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 oh.
Yoko club wana lewa
kama ameyumba stani kwa site najenga majumba kisha jua unachagua right au bumba nimekoa nishajua mungu sio ndumba bitch be humble west kwa kimada uchuku katika bus changi hata mada rider wa deal check it brother we go harder chilling with the bling bling style kama Gucci and Prada baka mkili ona mseme
kamuga hapa
yeah I give you some more dada old school kama vile pizza more brother thank you star I wish you change your raw saba do the raw shada dada score gaga wish you wear kaba nina haba haba na haba haba mecha za kibaba
hapa ndani ya tukunani na ho mbali za kwa nazwa tusijui za ho story za kwa nakuwa kutika za ho na wana wana zungo kwenye mkanda ho
Mama, you should know I've been on a mission. I pull up, take her to Ibiza. Mama, you should know man's on a mission. I pull up, take her to Ibiza.
You no be like fuka, eh? Una vio kacha.
Ipepete, ipepete. Ipepete, ipepete.
Ipe.
Ipepete, ipepete.
Go, 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 Susanna. I hope you're happy now. Flexing on the ground with your sponsor Susanna, I hope you're happy now I see you change your skin color And your hair is longer now Nakuona bali Ambo kando ya Champs-Élysées Ukipesa na kamini None of my business And I see you in London Silicone on your mama Shaking what your doctor gave ya You must be here, yes, Susanna Van De
Kucha minadua Aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua When are you coming home senje Tell me are you on your way Kife tukipenda na Kiromeo na Julia Aisenja nakosa usingizi siku kucha minadua Aisenja kilini moyoni bado we wanizuzua When are you coming home senje Tell me are you on your way Tukipendana Kiromeo na Julia I send it on this
Send it Hello, hello, hello
Hello, hello, hello
If you get to hear this song send it, come Somebody on. Loves you
oh.
Send it Hello, hello, hello Change your mind and come back home Somebody loves you
Entertainment.